so fine. Come on, baby, and give me one more time. 'Cause I wanna know when I feel so fine.
Jerejeuf luñ jay yow mi way mam Thierno mi waral way wi yalla bo le ko jigen ju bax ci ñu wax daali jaw jappale jëkkeeram zahir ak batin ndax da ray tok mam jaaram ko jigen ah kep ko ray mam jaaram yakana ni nga def ni daali jaw farat ma jaw xor zahir ak batin ndax da ray tok mam.